back up on this again. Yeah, yeah. Nimetulizana, nimetulia. Mfano maji mtungini, nimetulia. Linachana anga, linapepea. Penzi letu ilo my heart on fire. Love you for love me.